Aha nyine ari abakobwa baba batabisobanukiwe bagapfa kwishura mu mibonano mpuzabitsina nawe adasobanura.
Aba bakobwa barimo ababyariye iwabo bavuga ko ahanini babitewe no kutagira amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere, nyamara ariko kuri ubu bavuga ko kuba mu ishuri bigamo imyuga ry'umuryango AGCIR bagira gahunda yo kwiga ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere bituma babisobanukirwa neza, ku buryo batagwa mu mutego wo kwishora mu mibonano mpuzabitsina ngo batware inda zitateganijwe cyangwa ngo bandure indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.
Aha nyine ari abakobwa baba batabisobanukiwe bagapfa kwishura mu mibonano mpuzabitsina nawe adasobanukiwe, bigatuma batwara izo nda zitateganyijwe. Oya, ntabwo ari ibishitani kuko bituma twiyungura ubumenyi.
Ibyo bitanga amahoro kuko iyo umaze kumenya uko ubuzima bwawe bumeze, imyororokere yawe uko igiye imeze, uricara ugatuza ntuhore uhangayitse uvuga ati ese ibi ngibi ko ntabizi nzabibaza nde.
Oya, ntabwo ari ibishitani kuko urisobanukirwa ukamenya wowe ubwawe uwo uri we n'ubuzima bwawe, byakira neza kubera ko bituma hari ubumenyi wunguka ku buryo nk'umuhungu cyangwa undi muntu wese atagushuka. Kuko ibyo aba aza kubwira uba warabimenye, waramenye n'uburyo wabicamo.
Bamwe mu bihaye Imana basanga kwigisha ubuzima bw'imyororokere bitagakwiye gufatwa nk'ubushizi bw'isoni cyangwa ngo bifatwe nk'icyaha, nk'uko Padiri Yakaremye Théogène washinze umuryango AGCIR na Padiri Lambert Dusingizimana uyobora SINEC aribyo biro by'abepiskopi bishinzwe amashuri gatolika mu Rwanda bibigarukaho, aho basaba ababyeyi kutumva ko kuvuga ku buzima bw'imyororokere ari icyaha cyangwa ubushizi bw'isoni.
Muri AGCIR dufite gahunda yo kurinda abakiri bato ibyo twita ibyonnyi by'ubuzima bw'abato. Mu byonnyi by'ubuzima bw'abato rero harimo no kwishora mu mpuza bitsina abantu bakiri bato, bakaba batwara inda zitateganijwe, bakaba bakondemo indwara idaza bahuramo n'indwara za rero mu mpuza bitsina. Urumva rero n'ibindi byonnyi byinshi, ariko kuri urwo rwego dushyiramo ikintu cyo kimyororokere cyo z'imyororokere kuko gikora kuri ibyo bintu kwari bitatu: kwishora mu mpuza bitsina bakiri bato, kuba batwara inda, no kuba bakandura indwara za mibonano mpuzabitsina. Aho hantu turahatsindagira cyane, tukabereka ko ari ikintu kibangamiye ubuzima bw'umwana w'umukobwa kandi kigira ingaruka kuri ejo hazaza he. Ubwo rero tukavuga tuti nibuze menya n'ubuzima bwawe imyororokere.
Ntabwo ari ubushizi bw'isoni rero, ahubwo ikibazo ni ukumenya ahubwo abo ubyigisha n'igihe ubigishiriza kugira ngo nyine batabamo kurengera cyangwa kubyigisha nyine mu buryo butari n'imvugo abantu bakoresha, kuko mu byo umuntu atakishimira ni uburyo nyine kuri iki gihe abantu bamwe nyine ahubwo babifata binenego kandi ari ibintu bikomeye.
Muri iki gihe usanga hirya no hino mu Rwanda hari bamwe mu rubyiruko bavuga ko hari icyuho mu kumenya amakuru y'imyororokere bitewe na bamwe mu babyeyi batabiganirizaho abana babo, ariko kandi bakagirwa inama yo kubitinyuka kuko kutayamenya bigira ingaruka ku bana n'imiryango muri rusange. Na Lisipuridiyo Habimana ku bwa Radio Huguka.